ninacheka na furai. Kisela imbudeka na ujidai. Vile umependeza don't be shy. Na vile na kupenda can't deny. Siku imependeza ni special. Chakula mezani siyo mchezo. Tumemuweza yule devo. Badai chumbani ni confidential. Anamere Anamere meta. Anamere Anamere meta. Anamere Anamere meta. Anamere. Walileta tantarira maneno mengi ukawakatalia dada. Tushindwe kufatalia mambo hayaendi tupoteze dira labda. Walitaka uniache labda. Walitaka unikache dada. Nikose na huu mkate ladha. Nibaki na meza mate bwana. Ukasema high five. Tabaki na mimi wambea bye bye. Na leo tupo on fire. Hukutuamini sa cheki tunachofanya. Nipete na kidole. Bumba leteni idole. Bumba kata kiupole. Kama tumekuuzi okay we sorry. Kwa vile tumependana. Na vile tumelewana. Tukafika mbele za Bwana. Mwingi wa baraka leo tumeoana. Leo tumeoana. Leo tumeoana. Leo tumeoana. Hizi ni baraka leo tumeoana. Anamere Anamere meta. Anamere Anamere meta. Anamere Anamere meta. Anamere Anamere meta. Niwe nami. Mzuri shinda wote kwangu. Niwe mami. Kula nami. Kushinda pia janki kosa ubakie nami. Nabaki na cheka na furai. Kisela imbudeka na ujidai. Vile umependeza don't be shy. Na vile na kupenda can't deny. Anamere Anamere meta. Anamere Anamere meta. Anamere Anamere meta. Anamere Anamere.